www.yogatimsafi.com.
Yoga. Yoga. CSI ni mwe. Jana nimeota, nimeota, kanifata malaika, malaika. Oya mimi nimeota, nimeota, kanijia malaika, kanionyesha. Kumbe kweli kuna moto,
kuna moto,
kuna moto,
kuna moto,
masira kuna moto,
kuna moto,
kuna moto,
kuna moto. Siku hizi ntalala mapema, ntakunywa maji asali maziwa. Vipi nitilitisha futa, msije mkasema sijawaambia. Siku hizi ntalala mapema, ntakunywa maji asali maziwa. Vipi nitilitisha futa, msije mkasema sijawaambia. Sitaki tena umbea, sitaki tena kuroga, sitaki tena kudanga, sitaki tena mashisha, sitaki tena